There's a baby.
Toka kwenye nyayo zangu hadi utosini, he knows my name. Tabaka na kabila, ukoo mazingira, he knows my name. Akili nachowaza, mwili damu na mifupa, he knows my name, he knows my name, he knows my name. Ni nani tena wa kusifu kama siyo yeye? Ni nani tena wa kusifu aonaye silini? Ni nani tena wa kumwimbia kama si yeye? Ni nani tena wa kumwimbia ajua undani wangu, undani ni yeye. Paulo aliwaambia Wakristo wenzake, ikiwa yeyote atampenda Mungu, huyo atajulikana naye, naye. Mungu alimjua Abrahamu kwa upekee wa imani yake, oh 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 oh. Maana alionyesha imani katika ahadi zake Yehova. Who knows my name, kaniheshimisha. Who knows my name, kanibadilisha. Halo tuzalau shule tunawakopisha leo, oh, 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 oh. Walo tuwekea sumu wametangulia. Who knows my name, the fight with him, not with me, oh, not with me, oh.
He knows my name. Let me tell you something, my dear. The one who says God is known by him, and the one who is at peace all the days of his life. God loves you and knows you more than you. Don't waste your time, come to the one who knows you.
If he does a baby, if he does a baby.